Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Alal bare sappo e go lewru janvier jena yamde soki der maison de la presse Bamako. Kala mo boppi tawa e carte mudun nina mo wona won kajjado jointinde hono ko heba e jodade hen gassa fu ngabando beme andi tawa 3wz valide monina.ml konairi bangal yoga almame wombe leleedi ni be kolitide wattu jono ko noddirte lay cité ko dum dale leleedi malindi do Bamako do holitindide kudde kecce dan kpep le lumoji di sodobe kanyo sottobe fu njadiri o do golle nyalomo hande o di won sembe kabaruji dum jikini on do betande di bismillah modon e herade Umar way galo jodi do mikoroji di do kanko noddirte dum Mamadi Keita won to boggi jamde to on gadan 3wz valide monina.ml dum won no kala kajaado hono wattu joni o konairi bangal carte kesse de noddirte carte biometrique de kanyo fa yotto jointinde ko heba e fewde e carte mudon nina fu suudu ministre humnino kabar ndenaagu kanyo yoppi dum le beme ande to wattu joni o fa kebe famtano di do golleji fu ngodi konairi bangal carte kesse de kedden sitan sidibe
Dungol hello, le beme andede, net fu mili do hipde kartal mudun, ane wawi, winide inde mudun, fransire, may englere. Chakarza inti, do beme andede, be holdi titen, labi de handa jokude, so winna indema, lebi komuniko hola to government. O city, ana nato sabe, malinkobe, jodi be le lednin, kai chakan ledi fu, heba winde indem en, yala ana hewta kartal mu in biometriko. Dungol hello beme ande, sa windi indema, be holdeten, labi de handa jokude, yala ana hewta karti o, no wodiri. Dungol hello beme ande, ana winni, ma ai, kuhu litida wino winnirta indemane ana moji ma moja cegal mudun ngol hello bem andedu ana faabo neddo fu heba hollita ala hali mudun policiere ma gendarmerie ko burbattaade dun ma meri nukuto jodi forto consulat so heba hewta talgal mudun ministere humnin kabaru jen e dejere holliti le communique o wi dabirji fiama li tella modo yogaje ku faabto jamarene hewta kartal mu en gaddu e tawede fu so ni wala kan en gendarmerie le genni bamako commissaire fu wala le leddin to hon ku fuddi wadde di golleji hokkude kartal me yilikin la morta kewde handen le genni Bamako nde talata sappo lewru janvier hono fume matay
ko nayri bangal do Bamako do so wobbe kolitidan anni do hunde yimbe do wobbe do kolitide andana di do golleji hunde wattu jono do e tayde fu jamar nde kay holitiwi de do carte de noddir biometrique dum faaboto wattu jono ko nayri bangal tidalaji ko matte wakkati fu passeport ngaji kanye fa yotto carte ni carte d'identité fa kebe famtal ko yimbe Bamako be ci fi do hen kedden sitan sidibe
on parle d'un site 3w
na hala beme ande ko noddirte 3w.jvalidemacarte nina minke midi tiji ben han yewtude kabaru ji wodi do obem ande yalla on mudima o mudda talguru ndo der carte biometrico mi andina huna fu do mudun ngal kartal haltengan ana mudi so hebama ga du e tawede fu ben han famtude jamare hono hewtirte minke mi andina huna fu do ngal kartal tofon kibar fu mi hebede mudun ga midi tiji homa fu ana han tewde ngal kartal haltengan wattine hokkata carte nina o yimbe tampi sanne fande hebde o carte le nyol man handen carte biometrico hana tawirede nondu hebde o carte hana tide honono homo fu an han tewtide kartal mudun biometrico sabi anan nato sabe homo fu ba entité nuko foto woni no nato sabe du fantina torradio gal
ça nous permet d'avoir moins de problèmes
dido kabaruji fan ba hebe do beme am ande to do page facebook compte twitter sidio tamani biro yoga almame wombe leleedi ndi wotto jono be biiba kaaja hono nuygal sere kessal anni ngal bamede leleedi meedin di ko nayri bangal ko noddirta lay cité ko don ite lay hen dido kabaruji be ndukki don kenyen wakkati de portno e journaliste be nde be bisa e wotto jono hono ko nayri bangal dinaji di furdu tawe bangal lamuto kedde mo kanko noddirta bayela amadou bahyo kanko secrétaire général fedde ndi noddirta limamande ko mo sifido hen
le peuple malien a 95
pepe leedi malni le temdere fu chefan e jene e joyon yo arslam en du sabe hannen somel teutral lam ko be lam hakko ni rajon tosa ko be noddirta lay cité on wi dina fu foto le leedi malni mede teutrabe be fiya dabriji yalla seraji leedi nin ana tajire en lawol dina li sere keso pamete don sabe neddo wawa halde hala lam potal tawa jokkey kongol jama sa jewi du ko noddirta lay cité wala hakle ko jaba to dinan ke fu le leedi nin du sabe hannen so fedde mamane ana tewtira lam on tosa dun itali suudi sariya mawnunu dinange fu kite mudun tajire honono dinamu yamirino
wattu joni en kalawno kabaru lumoji pamo ko di ngorribe kollitidi dido limoji ana kewi pep kudde kecce nyaloma handen o siowel pamarel tamati ko wonno sottede buttemen nay dum warti buttemedi nyaloma handen o kudde kecce de noddata auberge dido ko wonno sottede buttemedi dum warti fa buttem der do tayde fufa handen hon yobbe so chomo yobbe kay bi hi kudde de antiji ton fa kebe famtar kedden Ousmane Nyali Boule Sitan CTB
le o wattu sini ayotte ke luma woni da bozola atawan kulle kecce ana berta tatteji fu arobe wadobe o jago kolitiwide le o wattu cogguji di ana jafi ka ko metibe ko sodobe ana famdi ko garata
ni wati na tamati da kan
do le o watti tamati ana tidi fotade su en nanan mudun goyoji ana ciotte hannen bu temdere so wida so nan tamati ka ko goton hannen so wala temedi da hebata dum hannen min mi ciotan tamati o mi ciottamo fe buud mi hebata dum mudun mi wadan tan yalla patti ko ciottami on bona kulleji yogaje ana yafi le lum on fa hannen cogu wala sanne
Arewbe yobe somo wade kauta e mabbe hakkilo e wibe lumo go warano arande sabi arande dum buruno yafude
handen kulleji ku ciottede lumo fu ana tidi nga arano hono o watti an tawan kulle ciecce fu ana yafi non handen so wida sodan fe konnaje boti mudum goto an yaha fa e temet tati ma temet nay kulle de fu ana tidi handen do sabi so men ciottobe men dum beeden cioggon sedan so ni wala dum hebata fe huuni
sini andari no lumo go tidirini be rewbe sodobe sottobe fu anandarte e lam o hebana ditida laaji jogala
en garda wattu jono nokku no dirte do kuli korobe bi hi hono yimbele don en biya sukabe be nyamata fa kara ley lamu kuli korobe bi hi don buri million gote ujinaji temedidi suka dido kabaruji be kokki don kenyen wakande be gadno ton botuma be ko nayri bangal do nyame fa harale o do nokku imma draydi be gadno ton hitane 2022 le hitane 2023 be ngattan jungo en jiba be jaltina ko yata milliarduji chapande nay cfa fa be lon be kan fewtude dido tidalaji ko nayri bangal wayde nyama fa har sukabe ton nokkule kewde gollirde kanya fa yottu yo cuudi kanya fa yotto yo nokkule de ngara e jeyal lamu e konande muru lengal lure bomako de fa tawan ton ko noddete camera de surveillance ngaji ko kan haybude nokko yimbe le jeebe de do nokkul be bi ido renabe sanne ido waylata sababu du wattu yo gay so jamare hon yimbe le bombe sumbube so ngari fa gando o do nokku so tawi hon ido camera ngaji anton a tawan jottata ko be bi ido ciagal so bonandaji ngadi ido so tama camera ngaji anto ido fabo no enquête ngaji kan yardi yaso fa kebe famtare ngare kebe ko min e sitan sidibe min premier do hen don jaada le gollirde mawde fu atan camera ngaji anton kanko noddirte Ilman Mohamed Nasoko o gote gollole nokku mo noddirte secret comme accès o wi fardema wottude camera wajibi sina ndokeda yemirore
tout est réglementé
sereje fu pamama led afrique wottade led europe le ledi manni jati nokku anton so netana haja wadde camera surveillance le gollidirade mudun ana way wadde dum ga won labi jogaji ti handa jokkude budu fu yoptake hen
abubakar diallo yomo dogotoro omo jogi pharmacie makodu o yom wonde nawtirade camera ngaji di dubi nyaloma handino o wi dum faabo mo sanne ko nayri bangal ndena go nokku makko o wiccile kurde son wat enquête dido camera ngaji o nawtirto
on se pour dissuade
kuna nato sabe yimbe hewbe wasa wadde guiga le nukkuji gollidirade ko heewi sa ewi hanne le pharmacie ko heewi video antun ne godan guiga wada maga me entité djum sabe video surveillance video surveillance ana faabo police me le gollal mu en e tongude wuybe
kanko noddirte Elman jaad le fedde noddirte secret comme access der dou do mo tawa o yidum faabo be sanne ko nayri bangal rende nokkule de
dans les pays développés
la lenlede jogide semeden video surveillance ana jogide darorga mangal le golal mangal pade kay police en sabi video surveillance ana holita ale halne to fu no wodiri mede tiji mali ana wonde e jokkude ngol lawol handen duna faabo jama on hebude ala hali yimbe natobe yaltobe nukkuje de
kambe police ngabe wado wakkere fu enquête ngaji be duddon be tawa be bi dido camera ngaji ana faabo be sanne no golliji mabbe di worri commandant major gaussou jekiti
iba sal facilite directement
lida dina nato sabe neddo fu wardo entité didiwel mudun ana faabo yimbe dum heba nanga neddo so wujji de nikko je nanan mudun sabi so neddo wadi hono golleji bondi ma wujji so nangama wala fu no yeddiri sabi kulle dum fu ayi andun e video surveillance djomu ben wa noddede wara djewa honne wadre di golleji bondi
donc c'est moi le doute s'est effacé
kambe wattobe camera ngaji dille nokkule de kanye police ngabe wala fu gollidal ko woni hakkun mabbe wattu joni o kale ko warta ko e bawi gollidinde mil milon kibi famu sene kabaruji dimi jogini on do bete hande di dido kabaruji fonam e keba hittinade be an bay ngabuddo bem ande to kasen kettinodi so ngadi www tobere studio tamane tobere or ko noddi odo numero viamo mere mere 37 321 vande fan je fe no kon nande do no do e ser yutre mede de ana wodi wassalam micciteden widle jallini kewdi a tawan yimobe kanye fiobe gacci fu yodun worbe non ka wattu joni dum wonte woyeltade le leedi malindi robe le hewbe kanye nayri bangal fide ko noddata balani fa jottoda kora kanye e goni e ko nande mudum fu be do robe be bi debbo lato jimo dum wana ko yafi fetti alaji modi be pabe kebata du e hono gurna mabbe kanye fa yotto yo so be golla golliji mabbe di tidalaji be gondi hebude wattu joni yingo hengo jamarde jogi fewde be do robe el fa kebe famtade kedden Ousmane Niali Boule Sitan Sidibe
ndima do le galle imobe sukuna yoro jallo yidi kake jimi illa ana famde anden o ka ba debbo tapo balafon e guitar anidi jabbade abmo yoro jallo latare jimo mawdo andado
Mimi fini le galle hodobe ten jimobe sabe sarab tan fuu hodobe non giddi mi suka mi de yidi non gaati do sabi ne tilima jande lisene mi winde indere nokku noddertedo ina ekitimi jimi mi jeliki jokkude sarab tambe hayle galle amen handen min tan nati jimo jokki lawal sarab tambe
Les sous votre Institut National des Arts, Mariette Dambele, en a wondi on tapu de batterie. On doko de yonki moun fo handen e o golle, holiti miti moudoun e halaji kalte di do mabbe, kam e rupe watabe o golle.
Che chamambe e nou yera yiniga.
Watbe ku hewi, ana mila, on e reopen, wawa hodde, kodi yogaji. Nou sabi handen, soube yi debo an hoda hoddu fu, ana juka pe sanne. Le nyanya kum, mi hebi torraji kew di sanne, sabi hakkune menen jimo min jati, men jit ndura. Mi de yima jati, gade mwela te saratambe. Mi neli yi te jati, ya nyajwa apada. Yalla o jaba min dato jimo fek ne warim bam ko nyalan hande mit yima welam
lay leydi malendi arande rewbe ananjimanno ana tapanno tumude dum wonno ko moktar ko ne hore jere ko trad holiti wide ka ebe tappa kake jimel di kewdi sabe beedugol andal hebude hakillaaji kisi
me ka tam bolona
Hoddu kan e balani fu ana fiyeto rewbe handen li fina tawa meden gorko haani fiide dum gaala sabe jande tubaake nyolman handen rewbe ko heewi ana hoda hoddu ana fiya bare sabe nukkutube jangata ton wobbe ka e rewbe ton kawtala be fube jimobe du sabe handen so rewbe heewbe waawi ekiti hodde hoddu e jimude
kam so kala folila
e himbe yogaabe min landi hakkilaji himbe bamako ana cedi dow be rewbe yimobe
wi me chawde folla me
musoode me jona arando ayi an worbe ana fiya rewbe ana yima ganyol man handen woni rewbe jaati horobe koddi ninge min e mila do hunen lobbere jaati sabe aran ana tiidi yi anon debbo hodo hoddu yogaabe wi anon so debbo sele hodde ma jimude hebata gorko ma baddi mun darta ko mimmi jabne di hakkileji rewbe ko heewi hodobe waba hodde sanne
le lady malindi monofu e hakkilo mudo no kabaru o waylitirini dun sabide rewbe yimobe ana kuyene wadde o golle wonno ko yakuba dogoni andido kabaru ak holti wide ka edum fawi do nokuje e wi makko
le regal n'est pas toujours un regal
gile jama on wala gotun bangal o kabaru minke milo dan robe hodobe bed hani farbede sa ewi hannen nokuje futa yembere watte sun debbo wonko hottama yimata a tawan jama ana fobbina ma sanne gale fina tawa meden arano ana tiidi yi a debbo ana hoda koddi di gorko hani hudde
ala kutime je par des hommes
et oui professeur Mamadou Sako commune de Kabaru Jimi le ina habu be rewbe hewbe njopata kake jimerde amude jimi sabi dun way wadde fabbe njirwa le wattu joni o
elle se plaise beaucoup plus dans le
rewbe ko heewi ala welto le jimi bur hodgon koddi gaadu e tawede fu so debbo yimodu way hodde hoddu duuda ana faabo mo le jimi makko sabi nyalan handen gorko debbo fu fotu bangal jimi hodde hoddu ana tiidi sanne so walan ekkitoda dum faa duubi keewdi watti fu jungu ma ana hen yalla pati yegita dum
permanent avec son instrument
wattu joni o harebe yogabe tapobe kaki jimirdi yogabe baweni ko e muben fandarane ke jati jo inde fedde muben yimobe de rewbe tan tawete hen do kadu den e yewtere do bende handen en tawde yontere warode wattu de kabaruji rewbe goddi